Badongo kwenye maji kwangu umetoka kapa unachapa chapa mfamaji mlango shafunga sitaki odi shajenga nyumba silipi kodi kwa hizo pumba unaniacha oi hata kwa ndumbo miuni ngoi misi yo wale wale wakupiga piga wale 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 wakuwaumiza wale misi yo wale piga wale kwangu mimi hola 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 kwa maneno yako ya uongo kwanza punguza kasi usinilete hiyo michongo eti una mali nyingi sami zoza nini kwanza tuwe ndani jua shakupiga chini misi yo wale wale wakupiga piga wale 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 wakuwaumiza wale misi yo wale wakuwaumiza wale 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 wakupiga piga wale.